ze wali mubizinga wali sese muri district ya Kalangala bategezeza nti omwendo gw'abaana abobuwala abafuna embuto nga tebanneetuuka gweyongedde nno kabasanyizibwa mu mbeera ezifaanagana kwongeza mizinga gyerimu ku bitundu ebisinga okubeeramu emize egy'enjawulo omuli okukabasanyizibwa nga kw'otadde n'ekirwadde kya mukenenya nti erisiza nnyo kuli oluyi luno era nga disitulikiti ye Kalangala ekyakutte ekifo kyakubiri mu Uganda yonna okuba n'omuwendo gw'abantu abalina akawuka ka mukenenya nga bali ku bitundu 13 n'obutonotondo kamuko buli 10 okusinziira kwakulira ensonga z'amaka n'abaana wali e Kalangala wire enkumbi agambye nti ebitundu 28 ku buli 10 mu kiseera kino be baafuna embuto nga tebanneetuuka okuva ku muwendo gw'ebitundu 3-5 ku buli 10 kitegeeza nti balinako kye balwanyeeko yadde nga tebannaba kubanga bafutiza embeera naye agambye ati enkumbi
kyokka bw'otunuulira exposure ku sex activity nti omwana w'asooka okwegatta oba okugenda ku bitundu ebyokwegatta e Kalangala abaana batandikira ku myaka 10 okugenda okwegatta mu bikolo ebyekwegatta so buli w'otunuulira abaana 10 abaana 2 ku buli 10 ku buli 10 that is 20% baba bakabasanyiziddwa obanga bali exposed bo bana abawala 10 abali wakati w'emyaka 14 naka ku myaka 19 abaana nga 5 bana baba bazaala kudda obanga bafuna olubuto mujaba waba jogwa nekolera jange mingi akireetera abaana baffe ababeera mu myalo okubeera exposed
embeera bwetu bwayimidde Kalangala era nga